hal mar intuu gacmihiisa kor u soo durkiyey ayuu keeshaliga kor iiga dhuftay, naaska bidixna igu dhagay. Ana waan nahay oo wax aan ku hadlo ayaan garan wayey. Kadib wuxuu isku dayey inuu ii salsalaaxo. Naasaha naagtaydii iswaal waalaysay. Markii naaska la ii salaaxay ayaan badegay oo aan isdhaqaajin wayey. Intaa kadib isagana wuu kacsaday, guskiisuna aad ayuu u soo taagmay. Waan dareemay ilaan dabaduu igaga hayaaye, anigana weligay la ima wasin. Waan cabsanayaa dhana waxaan leeyahay muu wax sameeyo. Kadibna hal mar ayuu ikala wareejiyey oo sariirta igu dultuuray. Kadib shumis ayuu igaga soo bilaabay lugaha ilaa uu naaska ka soo gaaro. Intuu dhagta afka ii saaray ayuu dhahay, diraca iska bixiy. Ana weeyey ayaan dhahay, intanan siibin ayuuba isaga iga bixiyey. Kadib naasaha ayuu ii jaqay, weliba si macaan marku arkay inaan istiimay ayuu la soo baxay gus aad u dheer, weligayna gus